Raduka tutya wano okubanga twevuma. Weyalyampananga okubanga onevuma. Twagabananga ebiro nga twerimba mu biromo. Gyonagenda nange kyenagenda okugumikiriza bwe kwagana bayoma. N'ogenda ojo ononesamba katoleyo kyosakyosa store. Weyali owangu njevuna nkoye sabira bancawe ate nga gwe buzimu. Ebyandinumye ate okunyonona erinyo lisaba bisoto buli kyolaga onyonona. Tebyandinumye naye ate okunyonona erinyo lisaba bisoto buli kyolaga onyonona. Ate gwe yancawa kacyonge yanga wenkawa.
Ate gwe yancawa
ate gwe yancawa birotonga byababiri kumbe mundu yelimu amasasi. Bwe washutinga wankosa netungiyira omutima nenguma. Katoleyo kyosakyosa store. Weyali owangu njevuna nkoye sabira bancawe ate nga gwe buzimu. Tebyandinumye naye ate okunyonona erinyo lisaba bisoto buli kyolaga onyonona. Tebyandinumye naye ate okunyonona erinyo lisaba bisoto buli kyolaga onyonona. Ate gwe yancawa kacyonge yanga wenkawa. Ate gwe yancawa kyenagenda. Tebyandinumye naye ate okunyonona erinyo lisaba bisoto buli kyolaga onyonona.